bona bona ko nze gwe walionoonya ebitiibwa wabirina byonna wabirina enensi n'okujjula kwayo byonna bibyo eggulu walireka n'ofuuka omuntu omwavu omuna gwasembayo Mukama yeah.